SPB on beat.
As usual, the phenomenon, Let's go. Ha! Get him balancing, samu kuba kafya. Balo mama shots, bada bwati feno tafwa. Wada feno tafwa, ndewa pamanga matafwadi. Bale mjidako mandanga, bosele muami. Ndewa pera boundary kuba kudelele. I chase the paper, no time ya kutelele. Redo punch, baro ndonga wa masaya. I smell something fishy, ngana mayo wa masavi. Ngawa umfoshi na mara papala chepa. Semu dada paka iche pala chepa. Ndichi kolopona ribele la maflows. Jaska kodin na we want to approach. Bale mulumba sana swapa na kulomutu. Tacha moneke wino futi na kuno mipwe. Muka di kwisa ine nse kafye. Na wana mapanch kumuma panse kete. Too much buzz, isoro nsemba bere gede. Nkonke mpia kavile shita mabebe bebe. Nine wo too blessed. Gawampa pleasure leisa na masetin. Na daboto wa muflesh. Kupange mbosa na yamalain. Dewa shatizi nga chakoro wa manain. Na chirila beo venga tela na ivila. Ale pukunya sada pruke fwe na ilila. Kuwa njipaya, master question. Ok don't come alone, nga master bashing. Na wana matimu never snitch ni blockout. Kuwesha exi chimo kuvotele bot. Dawa mbona po wangu fofe mutushimi. Olo muse na brigade ti mutushimi. I'm on fire, hero nchiri ndepia. Nchiri nde mina marapano kupunda bevla. Na wasaka mananga, gelo wa misa mapizi. I'm loco so haka tekizi. Nde wafunda kavilile na taburu wa teacher. Waste nido vukele loko aburo kwisa. Nde wasali pano meste ine basa. Ndavoma mumezo ya kwa bujumu lolo kwasha. Nde wambelesha ime ndende seko. Barina nkwatina ukura upo chite sete. Neno stimo na karek na machuse. Kavirisha risangwa tatupianga mafuse. Gola ngufu wa wino punka moku woko. Kufia riva leo kumkwa fenomeno afumia flow. Nde wa chitogu vya panaishi vikwa. I'm the G.O.A.T. ndia kushilisha. Kwa mbira KTK le sky fia nani. Nalipisha kumwesu levowe na kofia nani. Dawa kwa tepa kulara sole sleeping on me. Nshiwa blame and zimu flex sleeping on lean. Yesu nkama wake so pinch katulike. Eta waftala kaimwe na kaikulike. Konvonga tendala mapeta fia iputuke. Na konke ndala mampopoke mputuke. Shila ndana buwapia lansei watuka. Dho akipizali kumao mishimona warupua. Too much sauce, ina karimo ndine chila kawe wale mpa juicy. Nga wankonka mosana kuputwila karia. Kashobe kuwa ya kaviri tuwaridia. You are the shit,
you are the shit.
Uli mafi, shape na kumama ni kufili mbafi. Gama eggplant, nomba pa ni mpua. Anyway, menda wala ndevyo ni
Mpeligo,
South, Nili mo blow. Smauke, Mr. Ken. Bunny out.
Music.